Here we
KNP
Westside News
Records.net.
Baram 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 bam. Ano
Hatter in the house.
Go go
HTMC.
Go tick.
Run.
They're up China.
And I'm gonna do it.
Oduka. Oduka. Oduka.
Okate.
Oduka. Oduka.
Kimnachi.
Barkawa nyonyori.
Gai papitana poeza kura afe chupo. Wemusume viku kachupo kamichopo. Kushime tetanga romba zare te audiapo. Kwa nkongore afuira sange te audipo.
Gela papo wa pasta akafuna overnight. Ya one on one sister Jane would you hold me tight. Muma pembero chimwela chacha ya ignite. Booking ayango na chipapa imwe good night.
Wakumanya ratso musongo tapari.
Uduka.
Kaulire wakupele makari.
Uduka.
Kwa siri pova ya kukata tairia.
Uduka.
Kane ileta uma ureka alila.
Uduka.
Chirina soko, 17 years wasanga tavana soko. Wapesa kawa mutoi kuma 04. Wana kusangore tukane miro 4.
Mami 6 packs kio kukwatu na mawebu. iPhone na ring light ya kubeti. Mac X ku back seat na kakula. Na chizungu chama excess that bull.
Wala kukakuba pongo shmesh wala mutoya. Shop right wako ikatori na sonya. Uli na corona wapunga Maserati. Mwina refu a 10 million cash. Kusanga pachi deti na ba mukabe. Wachingishe chibiongo chafuira mukabi. Ifyo chingwati wapere fumo mwana wa musodi. Eroni, nere basemek, niwe batisoni.
Uri paketi, starter ya dis. Kwesa maspoon gero osa mukambisa. Ngati nimbare zebe waza msukisa. Angale na nzeru waza zikfutisa.
Watilo baile kukwa isa kru kru. Ngola kupuka kabie pru pru. Kwa shivene mailo le rwati ya mishishu. Tekwesa no kufunya that's being childish.
Baku punzi la kabora arori kumisa. Run for your life, you could be PSV. What are we now? Sanga tini guy munobe. I saw Goro than a Vaseline, oh way.
Downloaded from WestsideMusicBlog.net.
KNP Records.